UBiden wethule umbiko lo namhla esikolweni sikamongameli eWhite House kulandela kunqoba kukaTrump kukhetho oluqhutshwe ngolwesibili.
Yesterday, I spoke with President-elect Trump, congratulated him on his victory, and I assured him that I'd direct my entire administration to work with his team to ensure a peaceful and orderly transition.
Ngikhulume lomelele ukungena esikhundleni sikamongameli uMnumzana Donald Trump ngamenzela amhlophe ngonqoba kwakhe kukhetho. Ngimbikele ukuba sizenza konke okusemandleni ethu ukuzangena embusweni.
That's what the American people deserve.
UBiden uthi kulesi khathi sokunqoba lokunqotshwa kukhetho.
We accept the choice the country made. I've said many times, you can't love your country only when you win.
Siyakwamukela okwenziwe nguZulu. Sengikhulume kaningi ngokuthi ungeke uthande ilizwe lakho unganqoba kuphela.
To see each other not as adversaries, but as fellow Americans.
I also
hope we can lay to rest the question about the integrity of the American electoral system. It is honest, it is fair, and it is transparent.
UBiden uthi uzanika intambo zombuso uTrump njengalokhu okumunyethwe isisekelo sombuso welizwe leMelika.
I'll fulfill my oath. And I will honor the Constitution. On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America.
Utuduze kakhulu abakubandla lama Democrats abanqotshwe kukhetho lolu.
I know it's a difficult time. You're hurting. I hear you and I see you.
Ngiyakwazi ukuthi isikhathi esinzima lesi. Ngiyalizwa kakhulu.
Not because I'm present, because what we've done, what you've done.
UTrump ukhangelelwe ukuba uzangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela. Wetheswa umlando wala ukwamukela impumelelo yokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Lokhu kwenza abasekeli bakhe bengene ngodlame edala le-Congress lapho bebefuna ukuvimba ukubalwa kwamavoti abizwa ngokuthi ngama-electoral votes. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngu-Kip Stube.